Jeremiah 51 verse 1. Usho kanje uJehova uthi, ngiyakuvusela iBhabheli abakhileyo eLebhikhamayi umoya womchithi. Verse 2. Ngiyakuthuma abelayo eBhabheli. Balele, balthulule, ngokuba ngosuku lobubi bayakuba kulo nxa zonke. Verse 3. Ocibishelayo uyakutsala umtsalo kogoba umtsalo khona. Nakuyo ziphakamisa ngebhantshi lakhe lensimbi, ningasindisi izinsizwa zalo, niqede nya impi yalo yonke. Verse 4. Bayakuwa bebulewe ezweni lamakhaledi, begwaziwe ezitaladini zalo. Verse 5. Ngokuba u-Israyeli noJuda abashiywanga uNkulunkulu wabo, uJehova Sebawothi noma izwi labo ligcwele icala kongcwele ka-Israyeli. Verse 6. Balekelani eBhabheli, lona lowo akhulule ukuphila kwakhe, ninganqunywa ngokona kwalo, ngoba kuyisikhathi sempindiselo kaJehova uyakuliphindisela. Verse 7. IBhabheli beliyindebe yegolide esandleni sikaJehova, eyadakisa umhlaba wonke, izizwe zaliphuza ewayini lalo, ngalokho izizwe ziyahlanya. Verse 8. IBhabheli seliwile ngokuzumayo, lachithwa, yewulani ngalo nithathele ubuhlungu balo ibhalisamu, mhlawumbe lingaphiliswa. Verse 9. Besiya kuliphilisa iBhabheli kepha aliphiliswanga. Lishiyeni, masihambe siye kube yilona lowo ezweni lakubo, ngokuba ukwahlulela kwalo kufinyelele ezulwini, kuphakanyisiwe nasemafwini. Verse 10. UJehova uvezile imfanelo yethu, uzani silande siyone umsebenzi kaJehova uNkulunkulu wethu. Verse 11. Lolani imcibishoni ibambe izihlangu, uJehova uvusile umoya wamakhosi aseMediya, ngokuba icebo lakhe ngeBhabheli lingukuba lichithe, ngoba lokhu kuyimpindiselo kaJehova, impindiselo ngethempeli lakhe. Verse 12. Misani ibhanele ngasezingangeni zaseBhabheli, niqinise umlindo, nimise abalindi, nihlele abaqamekeli, ngokuba uJehova ukuhlosile futhi wakwenza lokho wakukhuluma kwabakhileyo eBhabheli. Verse 13. Wena ohlala ngasemanzini amakhulu nonengcebo eningi, sekufikile ukugcina kwakho, isilinganiso sokuhaha kwakho. Verse 14. UJehova Sebawothi uzifungile wathi, noma ngikugcwalisile ngabantu njengangezinkumbi, bakuhalalisa nokho ngawe. Verse 15. Wawenza umhlaba ngamandla akhe, walimisa izwe ngokuhlakanipha kwakhe, ngokuqonda kwakhe waleneka izulu. Verse 16. Lapho elizwakalisa izwi lakhe kungukuhlokoma kwamanzi ezulwini, uzikhuphula izinkungu emkhawulweni womhlaba, enzele imvula unyazi, awukhipha umoya endlini yengcebo. Verse 17. Bonke abantu bayiziphukuphuku, abanakwazi. Bonke abakhandi bajabhiswa nezithombe zabo ezibaziweyo, ngokuba izithombe zabo ezibunjiwe zingamanga, nomoya awukho kuzo. Verse 18. Ziyize, zingumsebenzi wenkohliso, ngesikhathi sokuhanjelwa kwabo ziyakubhubha. Verse 19. Oyisabelo sikaJakoba kanjengalezo, ngokuba nguye obumbile konke, yebo nesizwe sefa lakhe, nguJehova Sebawothi igama lakhe. Verse 20. Uyizembe lami nezikhali zokulwa, ngiyaphahlaza izizwe ngawe, ngawe ngiyachitha imibuso. Verse 21. Ngiphahlaze ngawe ihashi nenkweli yalo, ngiphahlaze ngawe inqola nohamba ngayo. Verse 22. Ngiphahlaze ngawe besilisa besifazane, ngiphahlaze ngawe abadala nabasha, ngiphahlaze ngawe izinsizwa nezintombi. Verse 23. Ngiphahlaze ngawe umalusi nomhlambi wakhe, ngiphahlaze ngawe umlimi namabhanqa akhe, ngiphahlaze ngawe izinduna nababusi. Verse 24. Ngiyakuphindisela iBhabheli nabo bonke abakhileyo eKalideya konke okubi kwabo abakwenzile eSiyoni emehlweni enu, usho uJehova. Verse 25. Bheka ngimelene nawe ntaba echithayo, usho uJehova, wena uchitha wonke umhlaba, ngiyakwelulela isandla sami kuwe ngikuginqe emadwaleni, ngikwenze intaba eshisiweyo. Verse 26. Abayukuthatha kuwe itshe legumbi netshe lesisekelo, ngokuba uyakuba incithakalo kuze kube phakade, usho uJehova. Verse 27. Misani ibhanela ezweni, nibethe amacilongo phakathi kwezizwe, ningcwelise izizwe ukuba zilwe nalo, nilibizele imibuso yase-Ararati, nasemini, nase-Ashikenaze, nibeke phezu kwalo umphathi wempi, nikhuphuke namahashi anjengezinkumbi ezimahaye. Verse 28. Lingcweliseleni izizwe, amakhosi aseMediya nezinduna zayo nababusi balo, nalo lonke izwe libuswa yibo. Verse 29. Umhlaba uyathuthumela uqhaqhazele, ngokuba amacebo kaJehova ngeBhabheli emi, okuba enze izwe laseBhabheli libe incithakalo, kuze kungabikho ohlala khona. Verse 30. Amaqhawe aseBhabheli ayekile ukulwa, ahlala ezingqabeni zawo, amandla awo aphelile, anjengabesifazane, izindlu zalo zishisiwe, imigoqo yalo yaphuliwe. Verse 31. Isigijimi siyagijima, sihlangane nesinye, umbiki uhlangana nombiki, ukutshela inkosi yaseBhabheli ukuthi umuzi wayo unqotshiwe nxa zonke. Verse 32. Amazibuko avinjiwe, umhlanga ushisiwe ngomlilo, amadoda empi ayesaba. Verse 33. Ngokuba usho kanje uJehova Sebaothi, uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, indodakazi yaseBhabheli injengesibuya, ngesikhathi sokunyathelwa kwaso, kuseyisikhashana siza kufika kuyo isikhathi sokuvuna. Verse 34. UNebukadinezari inkosi yaseBhabheli ungidlile wangiqeda, ungenze isitsha esingenalutho wangigwinya njengodrago. Ugcwalisile isisu sakhe ngokumnandi kwami wangixosha. Verse 35. Ubudlova engenzelwe bona mina nabayinyama yami mabube phezu kweBhabheli, makasho njalo owakhileyo esiyoni igama lami libe phezu kwabakhileyo eKalideye, malisho njalo eJerusalema. Verse 36. Ngalokho usho kanje uJehova uthi, bheka ngiyakumela indaba yakho, ngikuphindisele ngishise ulwandle lwalo, ngomise umthombo walo. Verse 37. IBhabheli iyakuba izinqwaba, nendawo yokuhlala kwamakhanka nencithakalo, nento encimfelwayo, kungabikho ohlala khona. Verse 38. Bayabhonga kanye kanye njengezingonyama, bakhale njengamabhongo ezingonyama. Verse 39. Sebevuthile, ngiyakubenzela idili, ngibadakise ukuze baquleke, balale ubuthongo phakade bangavuki, usho uJehova. Verse 40. Ngiyakubehlisela ekuhlatshweni njengamawundlu, njengezinqama nezimpongo. Verse 41. Yeka ukunqotshwa kweSheshaki, nokubanjwa kwelaliludumo lwalo wonke umhlaba, yeka ukwenziwa kweBhabheli isimangaliso phakathi kwezizwe. Verse 42. Ulwandle likhuphukela iBhabheli, ilisibekelwe ngamazi alo ahlokomayo. Verse 43. Imizi yalo ichithekile, izwe lomileyo nehlane, izwe lingahlalwa muntu, kungadluli kulo indodana yomuntu. Verse 44. Ngiyakuhambela uBheli eBhabheli, ngikhiphe emlonyeni wakhe lokho akugwingileyo, izizwe zisayukugobhozela kuye, ugange lwaseBhabheli uyakuwa. Verse 45. Phumani phakathi kwalo bantu bami, nizikhulule kube yilona lowo ekufuthekeni kwentukuthelo kaJehova. Verse 46. Izinhliziyo zenu mazingadangali, ningesabi imbiko ezwakalayo ezweni lapho kufika umbiko othile ngomunye unyaka, bese kufika emva kwawo omunye ngonyaka olandelayo, kube ngubudlova ezweni, umbusi avukele umbusi. Verse 47. Ngalokho bheka, izinsuku ziyeza lapho ngiyakujezisa izithombe ezibaziweza seBhabheli, izwe lonke lalo lijabhe, bonke ababulewe balo bawe phakathi kwalo. Verse 48. Bese kuqhumuka izwi nomhlaba, nakho konke okukukho, ngokuhlabelela ngeBhabheli, ngokuba abachithi bayakumfikela bevela enyakatho, usho Jehova. Verse 49. Yebo, neBhabheli imele ukuwa, nina babuleweyo bakwa-Israyeli njengalokho iBhabheli laliwelwa ngababuleweyo bomhlaba wonke. Verse 50. Nina eniphunyukile enkembeni, hambani ngemi, khumbulani uJehova nisekude, iJerusalema lingene ezinhliziyweni zenu. Verse 51. Sijabhile ngokuba sizwe inhlamba. Amahlona sibekela ubuso bethu ngokuba abafokazi bangenile ezindaweni ezingcwele endlini kaJehova. Verse 52. Ngalokho bheka izinsuku ziyeza, usho uJehova, lapho ngiyakuzihambela izithombe zalo ezibaziweyo, ababulawayo bababulele ezweni lonke lalo. Verse 53. Noma iBhayibheli likhuphukela ezulwini, yebo, noma liqinisa inqaba yalo enamandla, kuyakuvela nokho kima bachithi balehlele, usho uJehova. Verse 54. Ngumsindo wokukhala ovela eBhabheli, nowencithakalo enkulu ophuma ezweni lamaKhaledi. Verse 55. Ngokuba uJehova yachitha iBhabheli, aqede phakathi kwalo msindo omkhulu, amaza alo ahlokoma njengamanzi amakhulu, nomsindo wokuhlomoka kwawo uyezwakala. Verse 56. Ngokuba umchithi uyalehlela, alehlele iBhabheli, amaqhawe alo abanjwa nemtsalo yalo iyaphulwa, ngokuba uJehova unguNkulunkulu wemvuzo, uyakhokha nokukhokha. Verse 57. Ngiyakudakisa izikhulu zalo nezihlakaniphi zalo, nezinduna zalo, nababusi balo namaqhawe alo, bayakulala ubuthongo buphakade bangavuki, isho inkosi egama layo linguJehova Sebawuti. Verse 58. Usho kanje uJehova Sebawuti uthi, ugango lubanzi lwaseBhabhele luyakubhidlizwa nokubhidlizwa, namasango alo aphakemeyo ayakushiswa ngomlilo, abantu bakhandlekele ize, nezizwe okomlilo zikhathale. Verse 59. Izwi uJeremiya umprofethi ayala ngalo uSeraya indodana kaNeriya kaMahaseya ekuhambeni kwakhe noSedekiya inkosi yakwaJuda eya eBhabheli ngonyaka wesine wokubusa kwakhe uSeraye wayeyisikhulu sezindawo zokuphumula. Verse 60. UJeremiya waloba encwadini konke okubi obekuyakwehlela iBhabheli, onke lawa mazwi alotshiwe ngeBhabheli. Verse 61. UJeremiya wathi kuSeraye, ekufikeni kwakhe eBhabheli, bhekisisa ukuba ufunde onke lawa mazwi. Verse 62. Uthi, Jehova wena ukhulumile ngale ndawo ukuba uyinqume ukuze kungabikho umuntu ohlala kuyo, umuntu nasilwane, ngokuba iyakuba ihlane kuze kube phakade. Verse 63. Kwathi lapho usuqedile ukuyifunda incwadi, uyakubopha itshe kuyo uyiphonse eUfrate. Verse 64. Uthi, kanjalo iBhabheli yakushona lingabe lisavuka ngenxa yokubi engiyakulehlisela khona, lidangale kuphela lapha amazwi kaJeremiya.